bali yimute wano kumpiko mwandese temwesula mataraka abami ab'embuga nabo bebatwala abaana b'eggwanga sisosola n'omu nze kyammanyisa gye muli kidongo era sirikireka ku mabbali buli lw'enzija eyakinsomesa nze kula kati lyabala nange mwe neenyumiririza ayampa omumuli ate mwatuna yakimpeesa omwoyo nawe owulira nti ensuna kyatende kanamwembaga banyukusanyu kati lye ndimu bo nekkula lye nneefunira amawa waliwo beebuuza nti atoona avuddewa asuna ekidongo bwayimba alattuka nze wamu owedda Paulo Kafero ndi wekyaggwa basinga gye beekokkola ebaana ba ssebo ntuuse ku kyayibwa olw'okuyimbayimba ebyo byendaba ebitwibwayo ebwekinaaba kiti omusajjawo nze sitidde nampulira si kiwanjo bikyamu obiwagira mama kwekalira nyumirwa byennyimba bwonoolojera kwatandabye kyennekoze mikwano gyange mwenna abasuubuzi okuno sikutumira nkakasa kulaama naye ndubuddemu abatunda ebyokulya mwe mudde wano temutuula bunaayira nze namujjinga kwendaba abasensera kigambo weyonja abasinga wano mukyepenye weetunuleko omuntu atunda ebyokulya n'ebyo by'otunda omuwulire bwe mufaanana nze nfunda n'oli nanseera kukimbula nanayanguzizza ekyo kye naaliisa okwagala bannanga okutambula kulaba okudda kuseetula nange gye mpitayitanye nzija bino byembawa era ffe abatambuze twagwa wazibu mulimuwo otuuka n'ojulira kusiba akahoteeri ng'akongo kayingiddemu kyokka ng'ensowera be basitaafu kusookerwa ng'okuyita omuweereza kugabule ku kyokulya weekookomya amaaso n'enjala n'ekwamuka ng'engalo bwazijja ku byennyanja byalongoosa ate bwazikwata ku japati jokuza ebo boosanga nga n'emmere olwo gyabeze erimu n'enviiri zino zennyini ez'omutwe ate ku ssaawa eyo lwajjukira mangu nti n'essowaani zo ze lwazikozesebwe naagikuteerako nga yonna etonnyolokoka n'ebyovu bya ssabbuuni oluusi bibeerako era nzi munankyawa muleke kuddira lunyaga kubufula muze ani atuguza ebyokulya nowenawe efaananirangaafa okulima mwattu weeyonje n'ebibyewo muleme kutulisa ngaoyo kacyakyali kwesitaffe yeewuluntamba kasitoma fuba okulaba nti mboga bula osikiriza naye kwessebo bwoba oti eri mufumbiro otuma erikojjonga buli ebyokulya tuyezi kuva muntu okola okuzaama wenna okulubanyikala olwokabulaki sitaafu kujja gye ndi bwofensa eminyira ekyo kimala okukutemereyo ne bw'otambuza tennyamiza okulaba nti ettaawe ry erulyolimu bafaanana ekindaazi nkala yakibuubuvu nfuna nti omwoyo okuwoomerwa ekyo kyonguza kwakimba saagala nkutunuleko kwesebooneka sabatu mukigere ne kabulamu kigere ne kikukubaasira okutuuka ku ngubye ne kasikulaki mutwe ne keerema embiri ne zibeera okwezikoowa zeezikutukako zeezo zimanjukuka zigenda zigwa mu byokulya feebookuza buli kyotuwa ne zibeeramu badala ebikubiro bakale esuuka eyesibya kasiimuuze swani kanakuteera ekyokulya ate bwavaawo kasiimuuze entuuyo kale n'amala n'asiimuuza ebijiiko bye mukino njogera n'okwegoga n'enneegoga ty'omunyaga kyafuwaza buli kyakwatako mwoteeri bw'osangako ono gwennyumya.